Omuzanyo matatu mulimu kwangala eitali lya mba erya zobuzi Omuzanyo matatu mulimu kwangala eitali lya mba erya zobuzi Lyefaananyiriza ko n'ekisambu oba tukiyita eshambe ekikutula amangu Lutiribiza entegete g'abazanyi erintu erya kwangala ne matatu tutakyagenda oh oh Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala mulimu kwangala Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala mulimu kwangala ndaba Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala mulimu kwangala eddene Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala muzanyo mugenderera Tokusobebukeka yine bokwa gamba tiyamulemo okujjamu Omuzanyo matatu n'ekimama ngamba ne bakukube kwangala tukuyozaawo bitiyo kati kufana kuwona tulinga balwanyi olwakabasa kazi ne matatu batulemye okuleka Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala mulimu kwangala Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala mulimu kwangala ndaba Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala mulimu kwangala eddene Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala muzanyo mugenderera Omuzanyo matatu kwenchanga tuzanya ne kutala twavuddemu lwa kwangala owange kwangala lino nga linasobola bwe lyenfumbi akazanyo keyongedde kuwoma nasuna ekwangala lino enkyonoozanya bw'oba onoogenda anze munnange ntiddemu Omuzanyo matatu mulimu ekwangala mulimu ekwangala mulimu ekwangala Omuzanyo matatu mulimu ekwangala mulimu ekwangala mulimu ekwangala ndaba Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala mulimu kwangala eddene Omuzanyo matatu mulimu kwangala muzanyo mugenderera muzanyo mugenderera Musinga, bosi shaba shaba, yaliyeri kiza kududuma Haa mutawana kwenjini kulisi kuzanya, terabo nabazanyi, hapo ye muntunula Musajja onze nentege sindagaya, mbuza abuziwa, empale sindebira Kabali wazanya matatu kwecha, tutubite muka wambwa, chukaba nange kwangala lindo
Muzanyo matatu mulimu kwangala, mulimu kwangala, mulimu kwangala Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala mulimu kwangala ndaba Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala mulimu kwangala eddene Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala muzanyo mugenderera
Seritara wanga nyabone computer ulisi guya guya banange kwangala lino simanyi bulungi oba tukole tutya nzina ubi obubi ebintu lyange likyeri tasaasira bayiga bwe lituuse mbakugu abo libaawo tabufa
Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala mulimu kwangala Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala muri mwe kwangala ndaba umuzanyo matatu muri mwe kwangala muri mwe kwangala muri mwe kwangala tene umuzanyo matatu muri mwe kwangala muri mwe kwangala muzanyo mukendera Banange kwangala lino litame butami sote lyali lyadda yeyole simulembe kati twayuyanga abalimbisiwo oba tuliyite eddungu eribunya enfo z'abajambula banakulyanga weke kawabaawo obuzu nga weke komberate obirinamu obwagazi kekakabuza ggwe bw'oba onoogenda naye matatu ng'omuzannyo mulimu obuzibu muzannyo matatu mulimu ekwangala mulimu ekwangala mulimu ekwangala Muzanyo matatu muri mwe kwangala muri mwe kwangala muri mwe kwangala ndaba Muzanyo matatu muri mwe kwangala muri mwe kwangala muri mwe kwangala edene Muzanyo matatu muri mwe kwangala muri mwe kwangala muzanyo mugenderera Tokusobe bukeka kubanga banyini books tebosa kunda banange kwangala likonda naba books bawunda imunyeri ereso muzanyo elisasira yandaba tolya kata bukeweta bamuzanyo tewaba kwebala bala katongeza nyanga sanyanga bikonde okweyonda kangalo ongalonga sanya katimukusanya matatu tulinga bakande tuzanya tweka kangala obweka ganzi Wegenda ne club sobono sanya sikuline kwangala sina ubyo bubi kwanga yaka yadalobo chali sanyisa sayo bugalo bugalo kori foshi nya tukwa muzanyo matatu kusobe bukeka kubanga banyini books tebosa kunda kanange kwangala likonda naba books bawunda imunyeri yeleso muzanyo Elisasira yandaba toli akata kwekeweta bamuzanyo wotoerwa mwambalagana katomugeze nyanga zanyanga bikonde kwewunda akambalo kungalonga zanya katimukuzanya matatu tulinga bakadde tuzanya twetaganula kobwega ganusi wegenda ne club sobono zanya sikuli ne kwangala zina ubi obubi kwaga yaka yasebo bochali sanyisa sayo bugalo bukalu olifo chinyumya Muzanyo matatu muri mwe kwangala muri mwe kwangala muzanyo matatu